Moron para tío, is good America. Moko me suena. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaye ikaze kuri radio yanjye. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga uyu munsi ahanini tuganira ku bikorwa by'urubyiruko rw'abakobwa, abigeme, abakenyezi cyangwa se abategarugori, uburyo babayeho, uburyo bagerageza kwirwanaho bihangira imirimo bagamije kwiteza imbere. Radio Ijwi ry'Amerika mwikurikira kuri FM 88.3 n'ibice 3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Mushobora no kutwandikira mutugezaho ibitekerezo, inama cyangwa se ibibazo mukoresheje email yacu ni radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze bakunzi banywanye bya radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Isanga. Umunyarwandakazi Peace Hoziana ni umwe mu bantu bageze mu kindi cyiciro cya East Africa Got Talent mu irushanwa ribera muri Kenya. Ari mu bantu 18 bafite impano batoranijwe bahize abandi, nibo rero bazahatana mu cyiciro kibanziriza cya nyuma, hakazavamo abazatoranywamo uzegukana amadolari 50,000 nk'igihembo nyamukuru. Hoziana akanama nkemurampaka kamusimbukishije icyiciro kifashishije icyo bita Golden Buzzer, azasubira rero muri Kenya mu irushanwa muri iki kimwe cya kabiri. Ni irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda. Hoziana rero niwe mutumirwa wacu muri ikiganiro muri Isanga cyo ku wa gatanu, twageneye umwihariko w'abagore n'abakobwa. Twakirira umutumirwa wacu Peace Hoziana, urahura komeye. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko nari nabivuze mu gutangira, uri umwe mu bari mu irushanwa Africa Got Talent. Mbere y'uko dutangira ku buryo bwihariye tuganira kuri ibi bijyanye n'irushanwa, watubwira mu buryo muri makeya ubize ari muntu ki?
Peace Hoziana ni umunyarwandakazi, ni umuririmbyi, ni umwe mu bitabiriye irushanwa rya East Africa Got Talent ryatangiye muri uyu mwaka w'2019. Nagize amahirwe yo kuba najya mu cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere cyabaye ndagitsinda, haza kubaho ikindi cyiciro cya kabiri cya audition, nacyo nakigiyemo ngira amahirwe yo kuba napasira. Ikindi cyiciro nabwo cyabaye, cyabereye muri Kenya Nairobi, ngira ngo nabwo nagize amahirwe ndagitsinda, bansimbuka banjyana muri semifinali. Ni ukuvuga ngo ejo bundi tariki 25 nzajya kwitabira semifinali.
Ye, none se muri makeya wagize igitekerezo cyo kujya mu muziki, wamenye ko ufite impano yo gukora umuziki ryari?
Ni kuvuga ngo natangiye kwivamo impano yo kuba naririmba nshuti imyaka irindwi. Ubwo natangiriye muri Ecole Maternelle muri Sunday school kwakunda abana batangira bitoza kuririmba ababyeyi banjye ndetse n'inshuti zanjye bakajya bambwira bati wa mwana uzashobora gukora umuziki ubwo byatangiye gutyo kugeza ubwo nagiye kujya muri secondary nyirangiza kwiga secondary hari ibyo bita ishuri rya muzika riherereye mu karere ka Muhanga ryatangiye ku Nyundo nagiye kwiga ishuri ry'umuziki ku Nyundo niga imyaka itatu nyuma yaho nibwo naje kumva ko umuziki ari ikintu gishobora gutunga umuntu wayo wese
ubu se aho ugeze uraririmba urahanga bihagaze gute
aho bigeze ndi umuririmbyi icyiciro cyo kuba nahanga ntabwo ndakigeramo ubu ngubu nahisemo kuririmba niwo mwuga n'ubuzi bw'ingagi
urateganya se no kuzahanga
nabyo biri muri gahunda kugira ngo nyuma wenda y'iri rushanwa ndatangira kwandika indirimbo zanjye ngiye no kuzishyira hanze
reka tugaruke gatoya kuri iri rushanwa rero wavuga uti nagize amahirwe ariko wiyumvagamo ko nyine ufite iyo mpano ko ushobora kuba wazageraho ukaba wanaritsinda indirimbo waririmbye kugira ngo bwa mbere na mbere ujya muri audition cyangwa mbere ya mbere yatumye bakwakira nk'umwe mu bazarushanwa ni iyi
ni ukuvuga ngo naririmbye indirimbo yitwa Always Love You bari badusabye ko umuntu wese wiyumva motara agomba kohereza video itarengeje monotoni narayikoze nanjye ndavuga ngo ngiye gukora video muri cumi hanyuma nyohereze ngerageze amahirwe naririmbye Always Love You ndangije nohereza video ubw'amahirwe bahita bambwira ko video yanjye iri muri zimwe zatsinze zigomba kuzarushanwa n'izindi ubwo iyo ndirimbo niyo nakoresheje impatanzi
kugeza ubu nyine uratubwira ko utari umuhanzi ahubwo uri umuririmbyi iyo ndirimbo I will always love you ni yande nagira ngo mukanya gatoya unaturirimbireho gatoya twumve uko byari byifashe nubwo nta muziki uri buri inyuma ariko byibura twumve n'ijwi ryawe Whitney Houston kibazo ndumva telefone yawe itarimo kugucamo neza sinzi niba biri butume uturirimbira ijwi rigasohoka neza reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma
yego
okay ndumva ngo bakoze ibishoboka bakuhamagaye bakoresheje ubuhanga butuma ijwi riza neza ubwo ndizera ko riri burusheho gusohoka neza mukanya ngo noneho abo mu rushanwa abo mu muhiganwa haraho muhurira kugira ngo yenda mwungurane ibitekerezo cyangwa umwe abari ukunda rukwe
ni ukuvuga ngo bahisemo bagende kuiiaiango abagande harimo abatanzaniya harimo abanyarwanda harimo n'abanyakenya ni ukuvuga ngo twese turatandukanye kereka byibuze abanyarwanda bari mu irushanwa nibo tugerageza guhura tukaganira ubundi wenda nitudamuka neza muri kenya nibwo nshobora guhura n'abo bandi duhatanye twabonda twaganira
ibintu hanyuma waturirimbiraho gatoya se kuri iyo ndirimbo nyine ya Whitney Houston I will always love you waririmbye icyo gihe gato rwose ntabwo ari ngombwa ko tuyirangiza yose
yego
urakoze cyane rwose ufite ijwi ryiza Ndabwo turakomeza tuganire rwose reka nk'umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara kugira ngo mwiganirire wa mbere ni Innocent uranyumva
yego
ye uri hehe
Ndagamo bisekaje cyo cyumva no kanyosha.
Mhm. Mumeze neza bujumbura.
Ubwo twashye na uko biri kose.
Mhm. Uko biri kose ndumva atari cyane hari.
Yego.
Mhm.
Yego mera mana kiri ntere intege uwo muti ni yuko yashoboye kuririnda n'abandi barushanwa akagira mu cyiciro cya rimwe.
Mhm.
Tugiye tumeze ko
yego urakoze cyane hari ikibazo wifuza kumubaza aya telefone ya Innocent iracitse reka twakire noneho Daniel wiriwe neza
mire
ariko ko numva amatelefone yanyu musa nkaho muvugira kure
Mutsalimaro Daniel ndi yamashekero arambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Eh, nuko ubwo none ubushyizemo ingufu mwijwi rwose turakumva neza. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo ushaka gutanga?
Bo ndagira mu mbarizi umutumirwa.
Narakumva.
Ese aramutse yumva aramutse atsinze ubwo tumwifuriza gutira kuko ari n'umunyarwanda muri East Africa ngo tareti. Yumva ari amafaranga bamuhaye aya maziki niki kibanze kimuri ku mutima ahita yakoresha. Mu byukuri mumba ari umutumirwa icyo kibazo murakoze
narakumva rwose arahita kigusubiza muri aka kanya mbere yuko dukomeza tumuha umwanya reka tubanze twakire na Lionel wiriwe uri he wowe yego
ahandi ni Kigali
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
distance sociale
Kisa baragushuhuje.
Okay. Okay, njewe nta bari kibazo cyangwa ikiye. Mhm. Ngira ngo najya nishimiye cyane, nishimiye uko ni n'umuhanga cyane kisi.
Mhm.
Iyo ndirimbo ya Houston Tonight, iyo ngiyo ndirimbo ya Always. Iyo ndirimbo ni ndirimbo yazamwe cyangwa mugore n'ibishamateka yayo. Yaba producteur ari biye bamukuriye ndirimbo uburyo azamuka mu ijwi uburyo yaririmbamo donc ni kuri PC ni umuntu uzi guhitamo indirimbo zizashobora kuba ino yamugeje ahangarageze ubiko se ni kuri nakomeza gipfamo neza kandi ndumva amutije nka ku ijana ashobora kuyamuha nka niwe ndira ku bandi hanyuma ikintu cyo gikumvuga ntabwo ngiye kuvuga nk'avuze uwa mbere amubaza ati se
n'amafaranga wayakoze
n'abiyayo 1500 z'amadolari uyabona se uzakoze iki none icyo cyanze nagaragaza impano ye muri public nagaragaza impano ye nubwo yawambe cyangwa wa kabiri ariko usibye ko nuko na n'icyo gikombe neza cyane antuka peace courage ibyo urimo byose niyo ndirimbo wahisemo tena gushimye ni indirimbo n'ubishuko muri nabandi nk'ubona n'icyo cyane cyane
Peace wumvise Lionel wumvise Innocent na Daniel bose baragutera intege Innocent mu Burundi avuga gutera intege Lionel nawe nuko kwishimira na Daniel bose nyine urumva wagira icyo ubabwiraho isuka nababwira nayo mafaranga uramutse uyatsindiye icyo wayamaza
barakoze cyane Innocent Daniel na Lionel ndabashimiye cyane kubwo imbaraga banteye nsubiza Daniel ikibazo yambajije icyo numva nakoresha amafaranga ndamutse nsindiye nirarushanwa hari igitekerezo nagize kuva kera nkiri muto hari ukuntu umwana akura n'impano ariko kubera ko adafite ubushobozi bwo kuba yayishyira ahagaragara adafite ubushobozi bwo kuba yamurika impano imurimo cyane cyane aho ngaho ndavuga ku baririmbyi umuntu ufite impano yo kuririmba hari ukuntu ugira tala ariko ukaba udafite ubushobozi udafite uburyo ushobora kwexposinga tala yawe njyewe nagize igitekerezo ndavuga ni nzafungura agashuri k'abana hagati y'imyaka irindwi ndetse n'imyaka cumi n'ine mbigishe umuziki mbigishe uburyo ushobora gukura yifuza n'impano kurimo kazagera mu gihe cy'imyaka yo hejuru impano yaraguze inkunga y'urwego izafunga ishuri ry'abana hagati y'imyaka 2014 kugira ngo batangire bakuze impano zabo bagaragaze impano zabo by'umwihariko zibyarira umusaruro.
Ni igitekerezo cyiza rwose ko hari n'ababyeyi badashyigikira abana mu bakurikije impano bafite cyangwa se bakaba batafite n'ubushobozi bwo kubibafashamo kugira ngo izo mpano koko bazigaragaze, cyaba ari ikintu cyiza waba ukoreye abana cyane cyane abakiri batoya. Yego, ikindi nashaka kukubaza, bariya bose aba batangiye bavuga bagushyigikiye, ese muri iryo rushanwa hari ibyo tujya tubona bakoresha amarushanwa baha nk'abantu amahirwe rubanda ndavuga bakatora cyangwa kugira ngo bashyigikire umuririmbyi cyangwa se undi muntu runaka urimo kugaragaza impano mu buryo butandukanye? Mwebwe wabuze niba hari amahirwe azaboneka yo kuba n'abantu bandi babatora tuvuga bakoresheje telefone cyangwa ubundi buryo?
Yego, icyiciro tugiye kujyamo cyangwa ahanini abaturage cyangwa se n'abantu bazadutora na ruhare ibindi abajaji bazaba bafite mu buryo bwo kuba umuntu yagera muri finali. Ni ukuvuga ngo kugera muri finali bizabitewe n'amazi yawe aturutse mu Rwanda, aturutse mu Banyarwanda, kuvuga ngo amajwi tuzagira niyo azabasha kutwinjiza muri finali.
Ye, ubwo rero ndibwira bazakube hafi, ntabwo ndisinkora publicity cyangwa icyo, ariko nibo babyivugiye ubwo barabimenye ko nabo bashobora kuzabigiramo uruhare bazatore koko bakurikize uwo babona ko abikwiye.
Ni ukuvuga ngo turashaka byibuze abanyarwanda cyangwa se abanshyigikiye abo muri Tanzania cyangwa se abo muri Uganda cyangwa se abo muri Kenya bose babasaba inkunga yo kugira ngo muzantore tariki 2025 inzira yo bazamuye wari we tuzatoreraho. Noneho mu gihe cya profundi bafungura umurongo byibuze mu gihe kingana n'isaha, noneho abantu batangire kohereza ubutumwa bugufi, noneho umuntu uzagira amanota menshi niwe uzabasha kwemererwa kugera muri finali.
Ye, ubwo ndumva bisobanutse. Reka twakire na Jean Long, uranyumva?
Ego ndakumva.
Wiri urahagana hehe?
Indara aho bita kumukwini hande.
Nuko ufite ikibazo se cyangwa igitekerezo?
Yeye ni igitekerezo. Mbere na mbere nabanza nkamushimira kuba wenda abashije kwitabira irushanwa nk'iryo ngiryo, numva ko ari irushanwa rikomeye kandi urabona ko wenda ririmo n'amafaranga afatika. Ikibazo na kibarizo, ese hazahembwa abaye wa mbere gusa cyangwa wenda n'uwenda n'uwabaye wa kabiri cyangwa wa gatatu bazamuhemba? Ikindi namubaza, kubera ko njyewe ntago natangiranye na radiyo bitewe na n'utubazo nari ndimo dutandukanye, ibintu nk'ibyo yaba yarabitangiye kuva ryari? Kandi kabazo namwibariza, ese two tubona muri iki gihe ibintu by'impano z'abana ari cyo kintu kigezweho, yagira iyihe nama ababyeyi nabo ngo bafashe abana babo nabo bagaragaza impano zabo, bareke impano zabo zijye zireka gupfubirana? Murakoze.
Ye, urakoze. Uravuga ngo bitangiye ryari? Uravuga kwitegura kujya muri Africa Got Talent cyangwa kuririmba?
Nyine byatangiriye kuririmba, ese n'igihe iryo higanwa ryatangiriye?
Ye, reka nze muhe umwanya abanza gusubiza mbere yuko dukomeza, kuko ndabona ufite ibibazo bitari birenze kimwe. Peace, nsubiriza Jean Long.
Ngo icyo hazahembwa uwabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri gusa, mu by'ukuri uko bigaragara hariho uzaba uwa mbere, kugira ngo igihembo kiri mu buryo bugaragara ni icy'umuntu uzaba uwa mbere. nicyo gihembo bagerageje gusobanura wenda sinzi niba hazaba hirinze ihembo ku bantu bagiye bakurikira ku myanya y'inyuma ariko mu by'ukuri kuri ubu
telefoni yawe nawe iragenda icika nezere ko uri ahantu hamwe
yego ikindi kibazo cya kabiri yarambajije ngo irushanwa nabigenjemo ryari ubwo irushanwa rimaze umwaka ritangiye ubwo ritangiye muri mwaka wa 2019 byatangiye kutangazwa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo nanjye natangiye kurijoyininga mu kwezi kwa karindwi nibwo bahise batubwira ko tugomba kwitabira audition mu kwezi kwa munani ubwo abantu yabyinjiyemo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka
ati wagira nama ki ababyeyi kugira ngo bafashe abana mu mpano bafite
inama nagira ababyeyi cyangwa se abarezi abantu bafite abana bafite ibihumbi n'impano mu by'ukuri hari ukuntu umwana akura n'impano akiri muto ariko ugasanga umubyeyi ntabwo ashaka ko ya mpano igaragara cyangwa se ugashaka kuyipfukiranya ni ukuvuga ngo inama nabagira ngo abana babo kuko kubigenda kandi burya n'impano imeze nk'izindi zose ni kwa kundi umwana ashobora gukura akajya gukora muri banki akajya gukora muri resitora akajya gukora ahantu hagiye hakomeye no kuririmba ndetse bishobora kuba umwuga ushobora gutunga umuntu ushobora kuba kariyeri nziza umwana ushobora gukurikira kandi ukazamubyarira umusaruro ukomeye cyane rero inama nabagira ni uko babohora abana umwana agasarurira impano afite akayikurikira burya impano ni ikintu gikomeye umuntu agomba gusigasira inama nabagira nyine ni uko bareka abana bagakurikira impano zibariye
cyane cyane ko nabijeje ko uramutse utsinze wabibafashamo ukabahishingira nk'ako gashuri kafasha utwo twana dutowe
yego rwose iyo n'inzozi nagize kuva kera imana irimfashijemo rwose ibintu nabikora
reka twizere ko zizaba impamo
yego amen
twakire Joseph Joseph wiriwe
wiriwe neza
uri hehe
ngiye ni mu karere k'ibiyaga bigari
ni ibiyaga bigari ko ari hanini se
ntuye mu Rwanda
yego
ariko ndi Umurundi
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ubwa mbere ho mbanje gushima kubona ibintu nk'ibi byarabaye ariko hari abantu benshi ushobora gusanga bafite impano zitandukanye ariko ku buryo bw'uko usanga bafite bakenye ata buryo bafite ugasanga impano nk'izonya ntibashoboye gushyira ku cyifuzo cyabo ku mbo z'ubukene nashaka kubaza uwo mutumire none nko mu gihe nk'umuntu yaba afite impano runaka ariko akaba afite ubukene bw'ukuntu yoshobora kugera aho abandi baba bageze hari ikintu baba bashobora kumufasha hanyuma
uravuga abandi
twatanguranye byose kugira ngo numve uko biri
niko Joseph uravuga abandi bande bamufasha ko ku giti cye nawe arimo ari mu irushanwa
sinzi ko ari nka asosiyasi cyangwa sinzi uburyo buba babikisha mu kugira ngo nabo bashire kugera ngaho hantu muri ayo mahiganwa bashire kumenyekana nk'uko bisanzwe bari nk'uko bamaze kuba bamenyekana hanyuma ikintu rero nyamukuru sinzi ikindi kintu agomba kubaza none mbega iryo higanwa ryoba riri muri aka karere kose k'ibihugu byacu sayite afike namba ariko byaba biri sinzi yuko yobimbwira hanyuma akaca aduha umurongo w'ukuntu bishobora kuba bigenda kugira ngo n'abandi bafite impano baronke inzira ashobora kubicishamo murakoze
ndakeka hari iriryo kubera ko ryatangiye rikaba rigezemo hagati sinzi niba ubwo ni ukuvuga amarushanwa yandi ariko iriryo sinzi niba hari uwo bashobora kirimo kwakira abandi ko urumva kujonjora byararangiye
yego nubwo byaba byararangiye ariko nizere yuko hari andi mahiganwa azobaho mu nyuma nimba ashobora kuba yoduha umurongo kugira ngo nko mu kindi gihe abo baba bishoboye bafite iyo mpano ukuntu bashobora kubigenza kugira ngo nabo bashire kujya muri ayo mahiganwa
urakoze Joseph reka muhe umwanya abanza gusubize mbere y'uko dukomeza Peace Joseph wa mubwira iki hari abantu bashobora kuba bafasha umuntu ufite impano ariko akaba atabifitiye ubushobozi nkubwo hari byabasabye byinshi byari byo byose kugira ngo muve mu Rwanda mugere muri Kenya mugaruke ni izo ngendo zose no mu buryo bwo kubaho n'iki hari ubufasha buboneka za association cyangwa amashyirahamwe ashobora gufasha abantu baba batabifitiye ubushobozi hari cyo wabiziho Peace turumvikana Hello Peace uranyumva mumbabare ndumva telefone ya Peace ishobora kuba yacitse reka tuze gukomeza mu kanya Peace barambira ko turi kumwe uranyumva
ndumva ndakumvise nta kibazo
mbere ntago twumvise Okay, yay. No, neho ni musubize Joseph mbere yuko dukomeza.
Yego. Musubize Joseph ikibazo yarabajije. Iriya rushanwa rya East Africa's Got Talent kugira ngo irushanwa ryateguwe mu buryo bwiza ku buryo ridaheje buri wese buri muntu wese ushobora gufite impano ntabwo ashyizwe.
Ikintu cyose Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga cyo kuwa gatanu kiganiro twahariye cyane cyane abari n'abategarugori namwe rero muduhamagare umutumirwa wacu ni umwari ni Peace Hoziana turaganira kuri Africa Got Talent numwe mubageza amahirwe kujya muri iryo rushanwa ku murongo wa telefone katumanze twakire igira neza mbere yuko Peace agaruka agasubiza ikibazo cya Joseph igira neza uranyumva igira neza
uyabe
wiriwe neza
atwiriwe
no umbabarire twakumajije akanya utegereje ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ubwo njye ikibazo cyangwa igitekerezo Hello?
Yego, kibaze cyangwa gitange.
Ubwa mbere nambere ntabwo kumutera intege umwigeme Peace. Kuba yaragize amahirwe yo gushika muri iryo higano. Ndetse akaba yagize n'amahirwe yo kuba uwa mbere, icyo ndamusaba ubwa mbere ashima Imana kuba yahageze.
Kuba uwa mbere kuba yaratoranyijwe mu bazahiganwa. Nuko komeza.
Hama ikindi namusaba ni nk'ikibazo none ego yaragize amahirwe none yatanguye ubwo buhinga bwiwe agifite imyaka ingahe ubu afite imyaka ingahe yoba amaze gushinga ubwiwe canke yumva gute gushinga ubwiwe mu gihe ubu yasanzwe ari bize niyo kazi yo kuririmba umuziki
nesko tugira neza aho n'ufite izindi nyungu zawe bwitera
Amubaza ngufite bujya gusa ushobora kumenya
amubaza imyaka afite
ubu ndo ngandabaza
uri umusore bateritse
yatangiye kuregenda afite imyaka ingahe
Niko uri umuselibateri?
Ah nibyo ariko n'ibyo nari haje umunsi.
Sawa areka hari giye bavuga ngo umukobwa ntavuga imyaka ye bwo turamubwira agire cyo akubwira nabishaka atabishatse ndavuga kandi n'uburenganzira
Ego hari imana muhaye kuraje agira imana.
Eh urakoze cyane gira neza.
Sawa murakoze namwe.
Eh peace.
Ndakumva.
Yes, mbambwiye ko uhagarutse neza kuri telefone, ubwo noneho wasubiza ushatse uruhere kuri igira neza cyangwa se uhere ku bibazo bya Joseph hanyuma tubone kwakira abandi.
Ngira ngo nahera ku kibazo cyagiye neza ko nicyo kiri hafi. Ngira neza nabivuze mbere, natangiye kwiyumvamo impano nkiri muto mfite imyaka ngira ngo irindwi. Noneho natangiye kumva ko nshobora kubikora nka kariyeri mfite imyaka 16. Ubwo natangiye kumva ko nshobora kubigira umwuga. Ubu ngubu kuvuga imyaka nta kibazo, burya mfite imyaka 22 y'amavuko. Ndakeka ari ibyo ngibyo.
Ubwo rero nsubiza noneho Joseph wabazaga watangiye kubasobanurira ko hari uko umuntu atacika intege ngo nuko adafite amikoro ko hari ubundi buryo warutangiye gusobanura.
Yego, East Africa's Got Talent ni irushanwa ryateguwe neza kandi urumva ko bifasha abanyempano ariko batitaye ngo bafite ubushobozi cyangwa ntabwo bafite, ni ukuvuga ngo buri wese biteguye kumwakira, umukene udafite amikoro udafite ubushobozi. Ikindi ni uko ufite impano, buri kimwe cyose iyo tugiye kurushanwa barabikumenyera, ari itike y'indege se, ari uburyo bwo kubaho, kwambara se, byose barabikumenyera muri iyo minsi tumara muri Kenya.
Ni ukuvuga ko ari iyo abo bakoresha irushanwa nibo babyitaho, ntabwo ari igihugu ubwacyo kuvuga ngo wenda ngo Uganda abantu yoherejeyo cyangwa se u Rwanda nibo bazabarihira amatike cyangwa se bakabatunga, iyo ngiyo ni iri bari ababo bateguye irushanwa nibo babitaho muri ubwo buryo.
Yego, ibikorwa byose ni irushanwa ritegura, nibyo bibikora, ntabwo ari igihugu cyangwa ngo iki cyangwa umuntu ku giti cye, ahubwo irushanwa biba byarabiteguye rikabishyira mu ngengo y'imari
hanyuma bakabigukorera byose. Urebye ibibazo biragaruka ku buryo bwo kwitegura, nkawe cyagufasha igihe kingana iki kugira ngo witegure kuba wakora nako ka video cyangwa se wumva uvuga uti tayari ndumva rwose ubu nshobora kugenda nkaherekana impano yanjye, byagufasha igihe kingana iki?
Ni ukuvuga ngo wenda nta n'igihe kinini byamfashe, kuko nahise mbyumva cyane kandi mbyumva vuba. Icyo nakoze nashatse umuntu uzi gufunga neza, arangije amfata video ndimo ndaririmba hanyuma ndayohereza. Byamfashe nk'iminsi ibiri cyangwa itatu, nta gihe kinini urebye byamfashe.
Kubera ko ugomba kuba wari usanzwe ufite impano nyine ku buryo bugaragara.
Yego.
Twakire Claude ku murongo wa telefone. Claude we?
Egome.
Wiriwe?
Ndabumva.
Uri hene?
Uriwe cyane.
Yego.
Ibururi mu ndi mu Burundi, Ibururi.
Yego.
Muri zone Bamba. Ego.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ego, ntanguye gukeza uwo mwarikazi w'u Rwanda.
Arakumva.
Ukuntu ari kukuntu ahaye abyitwaramo neza, yerekana yuko abapfasoni bashoboye muri Afrika. Ni kuraje cyangwa no kuvuga agira umwete rwose. Kandi abantu bashoboye nka bene abo kabisa, ni byiza yuko bukwerekana bo bakagira aho bishoboje, kuko ikintu cyose umuntu agikora kugira ngo atere intambwe kandi ateze intambwe n'umuryango. Kandi ni igihugu kihabonereho kuba kiriko kiranamenyekana na cyane cyane. Ibyo icyo no musaba rero, kandi nashaka no kumubaza. Mbega yoba yiteguye neza bihagije ko arabona yuko afite umwe umwete bose ahubwo ntajugumire. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kumubaza mbega uko kuntu ariko arakora ako kanyo zari akarusha agira n'uwundi mugwi yerekazarerekana akazubwira icyo asize ndariko arategura ati nina izo ndafite icyo nzo izina nanjye nzokwandika ngasiga nkagira nti aka kantu nako nakuye mu mpano nahawe reka ndakandikishe mu mateka kazofasha abandi.
Mu mateka ubwo watanga nk'urugero we yavuze nk'ishuri nsenzi niba waruri kuri radio ariko yavuze ko yashinga nk'ishuri
kandi iryo shuri mbega n'igihugu nyine kiza kibimufashemo de novuga nti mbega igihugu coco azoganira ko gishira boshira hamwe n'icyo gihugu akazokwerekana iyo mpano n'igihugu kiyahitamufashamo kuko nacyo nyine kizaba kiramenyekana. Reka mvuge nti abikore ku rwego rw'abapfasoni bose n'abakobwa kugira ngo ateze imbere yerekane yuko muri bose boshobora gukora ikintu kizima kikaboneka kigafatirwaho bakareka kuba bamwe bo mu kigo bandi bavuga ngo ntacyo bashoboye.
Rwose abakobwa barashoboye n'abagore barashoboye. Urakoze cyane Claude. Ubwo ni ukuzamuba hafi rero ubwo mushyigikiye uti kuraje ubwo uzamushyigikire nyine birumvikana niba bageze igihe cyo gutora.
Ikintu kandi kindi nacyo nusaba ni kuri ibyo bya Amerika nubasaba ni kuri ko mwogerageza mugashikiriza intuze amanze n'iyanyu agashika nino mu ntara za ruguru hejuru tukabumviriza nibyo ndabasabira ni kuri muyage muhuru
ye mukomeze mu dusabire kandi munatuvugira ubwo amaherezo bizashyira ikibazo gikemuke.
Reka nivugire nti tubihereze Imana yo hejuru n'abatwumva nabo nyine barabona yuko hari bikenewe. Murakora.
Amen. Urakoze cyane Claude. Reka mbanze nakire na Manirakiza mbere yuko nsubize ijambo Peace. Manirakiza.
Hello Rich.
Wiriwe neza.
Yuriwe.
Yego, urahagana hehe?
Ndi mu Bujumbura.
Eh. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Sina ko ndabaza. Mbega nashoboye gukora ibintu. Ari abayisuzuguza ugasanga ntibashoboye. Ariko isuzuguza gusa badashaka. Ariko ukababona ko bashoboye ariko ugasanga muri bo barisuzuguza. Iyo ngiyo none nabishuka gute mwamenye yasobanu.
Ntabwo ndimo gusobanukirwa kwisuzuguza gute kujya mu irushanwa umuntu atarishoboye cyangwa
gutinya bavuga gutinya cyangwa kudashira amanga.
Aha, ibyo nibyo na Claude yamubwiraga ati ukagira umwete ntugire ubwoba gushira amanga.
Ya.
Ni ubwo ndumva urashaka kubaza ukuntu umuntu yashira amanga se akajya mu irushanwa cyangwa urashaka kumubwira ko agomba gushira amanga
akajya mu irushanwa akamamaza akamera nk'abandi akareka mutima ngo ngiye nanjye nabyo nshoboye kandi ashoboye.
Ndibwira ko yagaragaza ko abishoboye kandi ko atinyutse. Peace, wabwira iki Manirakiza?
Kitu nabwiye Manirakiza nuko burya kugutera n'intambwe ukaba wagera ku rubuga cyangwa se kuri stage na kuriya ni ukuba washize amanga ngira ngo ubwoba ni icyo cya mbere umuntu agomba kwikuramo ngira ngo
no kugira icyizere ukumva ko ubishoboye.
Yego, kwitinya ukagira icyizere ukumva ko ibintu byose wabishobora.
Ubwo nantuza na Claude rero nawe yaguteye iteka nk'uko yavugaga cyangwa se gutera intege kugira ngo ushire nyine ugire umwete ntugire ubwoba ushire amanga hanyuma uzakore ibyo wiyemeze.
Ndabashimiye cyane n'ukuri kuntera imbaraga kunkomeza mu by'ukuri ngomba kwitinyuka ngomba ko ngomba gukora ikintu gikomeye ku buryo umuntu wese ashobora kugira akavuga ati ese n'abakobwa nabo basigaye bakora ibintu n'ibi nta bintu byo gutinya ngo abagabo nabo bashobora gukora imirimo n'ibyo twebwe natwe tugomba kwitinyuka tukagaragaza ko byibuze abari n'abatagaruguri dushoboye kuba twagira ikintu dukora
rwose ndabishyigikiye cyane twakire Louis Michel Ado Louis Michel ugiye he ko mu kanya bambwira kuri ku murongo Allo
yenda ariko se bumva neza cyane nabumvaga
ntabwo twakumvaga rero ndumva wiriwe neza
nge ndarakaye
urakajwe n'iki se kandi tukugize gute
bose igihe cyakivuga iyo ngirumura de ikintu kibaje kweri ikintu kimbabaje ikimbabaje abari abategarugori kuki baraza mu kiganiro rwose kwe ziriya ryibaje iki kimbabaje nta kintu mvuga njye uyu munsi rwose ndabatumiye uyu munsi ntimuze bari muze abategarugori muze bari
urakoze cyane kuba dutumirira ariko ubushize wari wanyijeje ko uzanzanira umutegarugori ari he
ndabatumiye uyu munsi nta kintu mvuga ije kubatumira njye kubatumira rwose nimuze tuvugane namwe muze ikiganiro ni icyacu ni icyanyu dufatanye urakoze Eugenie urakoze ubutumirwa
urakoze Louis Michel ariko rero ntabwo wujuje inshingano zawe ubushize wanyijeje ko uzanzanira umudamu ukamuha ijambo akavuga uyu munsi nabatumira uyu muda umwari
ukuri ashobora muzi kuri Eugenie
ndakumva
ubwiza kuri kuwa gatatu kuwa kane numvikanye nawe ko tuzumvikana atekereza igitekerezo cye akizanyemo ariko uyu atarikishije muri iki kiganiro participe
none byagenze
mwemeye ko ndatazi ntabwo uzakigira ko ndagapfa ntabwo uzashyira
oya wihangane nyabona rwose n'abandi ntibakore nkawe batukangurira abandi n'abategarugori
no kuwa kane nzamuzana aze atage igitekerezo ari kuwa mbere ko ntabwo ushaka kugira ngo abari turemo abategarugori turemo
cyane kuwa gatanu umunsi wabo
kuwa gatanu urakoze cyane mukecu we kuwa gatanu nzaguhamagara hano utange ikiganiro hano
ikiganiro cyangwa igitekerezo
ndagusabye uzaze ujenera araguhamagara
urakoze Louis Michel
urakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga hanini cyahariwe abari n'abategarugori abigeme n'abakenyezi ariko nk'uko Louis Michel avuga ati birandakaje amaze iminsi avuga ati abari abategarugori rwose nyabuna nimwitabire ikiganiro natwe twaba hari umwanya kwa gatanu ariko turabategereje igihe icyo ari cyo cyose nuko peace rero sinzi niba hari ikintu wabwira Louis Michel ukurikije uko ubona abari cyangwa se abategarugori bitinyuka
Louis Michel ndamushimiye cyane ndavuga afite umutware cyangwa se aba bajwe nuko abari n'abategarugori tudatanga ibitekerezo murubuga nkurunguru tuba twahawe ntukoze cyane kudukangurira kuba twavuga ibitekerezo biturimo ahanini mbona ari ikibazo cyane kiri mu nzu twumva ko twahanyanyije niya tutabasha gukora ikintu ariko inama nabahereza ni uko buri kintu cyose kirashoboka kandi burya gutera intambwe ya mbere niko gukomera niko kuba wabasha kugera kuri cya kintu utatekerezaga ko ushobora kukigeraho ni ukuvuga ngo nanjye urugero ruto nabaha irushanwa rigitangira narebaga abantu bose batanze amavidewo yabo ukuntu ari abahanga ukuntu bashoboye cyane ukuntu ari abasore bazi kuririmba bazi no gucuranga ariko ndavuga ntibyanze bikoze nanjye ngomba kugerageza kubw'amahirwe kubwo ishyaka yari nashyizemo byarangiye nsinze urumva iyo ntaza kwitinyuka nabona ariko basha kugera ahangaha ngeze ku bungu
ya rwose nibyo reka noneho dufata akaruhuko gatoya hanyuma mukanya duhite tugaruka uturirimbira akandi karirimbo muzo wateganyije
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Radio y'u Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga umutumirwa wacu ni Peace Hoziana akaba ari umwe mu bantu bageze mu kiciro kibanziriza icyanyuma cya East Africa Got Talent nagira ngo twongere tumuhe umwanya Peace nagira ngo wongere utunyurizeho akaririmbo gatoya muzo ujya uririmba sinzi ushobora kuririmba halo cyangwa iyindi wihitiyemo Peace Ranyova Halo ikibazo cy'amatelefone kirongeye ku buhanga bw'ibyuma reka mbaze niba bamufite telefoniye ibanza yavuyeho reka twongere tumuhamagare hanyuma ubwo mukanya aturirimbire akaririmbo mukanya rero turaza kongera dusubire no ku murongo wa telefone tube twakiriye Fidele Ranyumba Halo niko samatere telefone ubanza zirimo kwigaragambya Gaspar wa Ranyumba
Genda kumva.
Wowe urahagana he?
Ndi mu Rwanda.
Yee, buretse gatoya. Yee, wifuzaga kugira icyo ubwira Peace, turacyarimo kumushaka kuri telefone ye yacitse. Aho wowe warakurikiye mbere yuko tumubona, warakurikiye ibi bya East Africa Got Talent?
Narabikurikiye
wowe gakeye wowe nta mpano wari ufite wifuzaga cyangwa se washoboraga kujya kugaragaza
ngo yenda kuko urabona ko abantu tugenda tugira impano zigiye zitandukanye ariko kubera yenda ubushobozi ugasanga nta mikoro yo kuba bagira supplement yo kuba wazamurwa nibora ngo ugere aho wagera ikaba ngombwa nyine ko wakikosa cyangwa wabanya mu bigendaho ariko kugira nta muntu utagira imana burya mu mibereho ya muntu nyine agomba kugira talent
ariko mu kanya Peace yatubwiraga ko umuntu atagombye kwitinya cyangwa se kwiheza ngo kubera ko adafite ubushobozi
ako kantu ni keza pe ako kantu ndakemeye kuko nkanjye niba navuga ati umuntu agenda agira impano pe zitandukanye akavuga ati ni inkura cyangwa icyo yumva mwumva nashobora burya impano y'umuntu ni cyo yiyumvamo akora nta bwoba gifitiye nta no gushidikanya agikunze kabisa ubu nkanjye yenda nk'ibyo naba nkora ni ibintu nanjye numva bindi bakayumva binejeje pe
ni nk'ibiki
mbo yego bamwe bavuga ati tubyiga mu mashuri nko ibintu byo gukanika pe uko nkagira umukanisi w'amatelefone n'amateleviziyo nk'uko nguko ikuno kwa ngo ibyo niyo ndi kubikora gye numba binyejeje kuko mba numba ndi kunze kuko na ngingimira mbigira mu rwose
ni ibintu wize cyangwa warabyigishije
oh nuva ngo icyambere cyo kuko bwo mu muryango nabashije kubikunda kuko nka papa n'ibyo yakoraga biba ngombwa nonono kujya kubyiganaho byiyongeraho numva ni byiza kuri njye rwose kabisa abikora nta mutima mubi rwose
icyangombwa ni ubushake kandi ukabona ko unabishoboye nuko waruvuze rero warugarutse kuri icyo ngicyo cyo kuba umuntu yaba adafite ubushobozi pisa yigeze kubahumuriza sinzi niba ruri kuri telefoni cyangwa kuri radio uteza amatwi cyangwa se niba ari bugitangira kudukurikira ubwo nagira ngo yenda aze kongera kubwira muri makeya ariko niba hari ikibazo wifuza kumubaza mbanze ku mwanya ukibaza
ntabwo nabashije gukurikirana ubu nibwo ni kurikirana gutya ubu ngubu tuvugana gutya ntabwo nabashije gukurikirana neza kereka bari nko ku murongo tabayaniramo muri make abunaguye gusa
okay hanyuma ikibazo hari ikindi kibazo wifuza kumubaza se
ya ikibazo cyo urebye ni nko kumushimira kuba yitabiriye ikiganiro mukaba mwabashije kumubona nyine akabasha kuba yatuganirije muri rusange njye namushimira kabisa nivuye ku mutima
okay sawa urakoze cyane Gaspar
yego namwe kandi murakoze
reka numve niba Fidel yagarutse ku murongo hanyuma tumwakire mbere y'uko mpa pisi ijambo Fidel telefoni ye yongeye yacitse reka pisi abanze noneho agire icyo avuga muri makeya ndumva wasubiza Gaspar ukamwibutsa kuri abo bitinye cyangwa se biheza kubera kubura amikoro ubanze umusubize gatoya mbere yuko dukomeza
Gaspari ni igice gatoya irushanwa rya East Africa Got Talent ni irushanwa ryateguwe ku buryo buhagije ku buryo mari buryo abitabiriye irushanwa bazabasha kubona ni ukuvuga ngo buri kintu cyose barakitumenyera yaba amatike yaba imyambaro yaba se no kurya yaba uburyo bwo kubaho muri rusange byose biba biri mu maboko y'abateguye irushanwa na uhejwe mu irushanwa nta mukene uhejwe cyangwa se ngo wabuze amikoro cyangwa wabuze ubushobozi mu by'ukuri byose nibo babitumenyera kugira ngo impano zacu zibashe zagaragara
mbere yo gukomeza ni hehe abantu babona ayo makuru yuko hazaba nk'amarushanwa nk'aya ngaya wabimenye gute
iryo tangazo ryagiye rica ahantu byatandukanye ku mbuga nkoranyambaga hariho WhatsApp hari navuga ni nk'ifoto ikubiyeho amakuru yose ajyanye n'iryo rushanwa habaga hariho nimero ya telefone hanyuma hariho n'amabwiriza bakavuga bati uhereze videwo itarengeje umunota umwe hanyuma uyohereze kuri iyi nimero wasanga bazitanga nimero yawe amazina yawe nimero y'indangamuntu mbega imyirondoro yawe yose hanyuma ukohereza iyo videwo hanyuma bose barabitangaza ku ma social media kuri Instagram kuri WhatsApp abantu babasha gukoresha izo mbuga nkoranyambaga ayo makuru abageraho ku buryo bwihuse nibaza wenda ko batangiye gutanga itangazo ku maradiyo ariko nika ko mbi bitaha bizacaho abantu bakabasha kubona mu makuru
hama ko hasigaye hariho ikintu sinzi niba nakita ubujura cyangwa se ubuhemu bushobora gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga nk'ubwo umuntu ashobora kugusaba za information zawe gutanga umwirondoro cyangwa iki umenye ute ko uwuhaye koko ko ibyo bintu ari ibintu bizagira akamaro atari umuntu ushobora kuba yaba afite amanyanga hari icyo yabashaka kubikoresha
ni ukuvuga ngo hari uburyo ushobora gutandukanya umuntu w'umuhemu cyangwa se umuntu uri gukoresha ukuri cyangwa se bimeze mu buryo bwiza kuri izo mbuga hari uburyo ushobora kumenya imyirondoro y'uwo muntu ukagenda ukareba n'amarinki atandukanye ajyanye n'icyo gikorwa ingewe kimara kubimuherereza nahise ngenda navuga se abantu ibintu ni ukuri cyangwa se nagiye nshaka amakuru ahagije yimbitse ajyanye nabyo bituma ku bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko nsanga igitangazo ririho ubwo nese nashidikanya nahise ndeka gushidikanya ndavuga ni ya makuru koko ashobora kuba ariyo kubw'amahirwe n'abanyamakuru ngenda mbibumvana ndavuga ni ibi bintu nibyo
kutambikora
mukanya rero nagusabye kuturirimbira akaririmbo gatoya nanone kugira ngo twongere twiyumvire ijwi ryawe singe ngenyine bari kunze nduva ryakunze na benshi waturirimbira
na karirimbo yoje kuririmba kitwa My Heart Will Go On indirimbo ya Celine Dion ndirimbi nabigihe ngira ngo wenda nayiririmbe
yego
Every night in my dreams, I see you, I see you. By now I know you, go on. Far across the distance, I still see you sitting there. You have come to show you who you are. Me far, wherever you are, underneath the stars, so on. What more? You open the door and you're hearing my heart will go on and go.
Bravo. Ni byiza rwose. Ndibwira ko birushaho kuryoha iyo harimo na instrument inyuma bibyoshye nyine ndabyumva cyane umuziki
nyine hari kimwe kintu bitanga cyane no kuba nazimba ijingo
ndabyumva ko bimeze neza cyane ya ndagushimiye cyane none se uririmba indirimbo nk'iyi ya ni indirimbo yo mu cyongereza uririmba n'izindi zo mu giswahili n'izindi indirimbo abantu abahanzi baririmbye ushobora kuziririmba nta kintu kigutega mu rurimi urwarirwo rwose
yego ndagerageza cyane cyane nkunda kuririmba icyongereza ikinyarwanda n'igiswahili bitari cyane urebye n'izo ndimi cyane nkunda gukoresha
babye ariko ntangaza utaririmbye ikinyarwanda kuko ikinyarwanda ari rwo rurimi rwawe
yego ikinyarwanda nako ndaziririmba
Nangwa mbashinjira mwa makanya gato ngaririmba gato ya mbere yuko nguha umwanya kuko turi hafi gusoza ubwo waririmbaho gato cyane ubundi tukanzura yinga
Nguyu w'Imana yahaye ubutware Turu w'Imana yahaye ubumanyi Ibya ku murama yari yaraye imburoke Ibya ku murema yamutatse mutanaga Ibya ku murema yamutana zino zana Umurarwa ndaziza Umura gawo ndazeye Umura fanda viza Umura gawo ndaze
Good. Ni byiza rwose ndakwishimiye cyane. Hanyuma ubwo mu gusoza nyine reka nguhe akanya gato y'amasegonda asigaye ugire icyo wabwira abatwumva yabari inama ntoya waba ubaha cyangwa se n'icyifuzo waba ufite
ikintu cya mbere nabwira abadukurikiye muri aka kanya ni kubashimira ko babashije kubana natwe mu by'ukuri ndabashimira ko bagerageje kumva imbaraga
telefone ubanza yananiwe umbabarire cyane rwose ariko nawe turagushimiye cyane Peace Hoziana kuba wafashe uyu mwanya ukatuganirira ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwan na Fatuma Karana Arimase Yerewe je niya mukankusi kuri mikoro mwese rero nongere mbashimire byimazeyo ibitekerezo inama inkunga yanyu kuba muduhora hafi ariko twongera kwibutsa abari abategarugori ko bakwiye kwitabira ibiganiro byacu inama zabo ibitekerezo byabo nabyo birakenewe mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza.